DJ Y Angel.
Que igual tu puto tiene piante y fica moco que haga cuga tu burro mar. Cuga y diría toca nadie entera igual machuquio. Ca e origa negro y digo nadie en luz de buen. Borata va buena y arizena. Y maya.
DJ Fatso, my gomaro nanda marindo iliro na mangi. Na mwana wa momo ndekana gyo nanja denja geru mkukwe komeire. Ojogo kerere nando kanyiminja kiendeke menyago ni mwene.
Baki am zibai
ase tonight we are dunda
undai
ase magia lu ya dunda
undai
ase tonight
tonight we are dunda
today
undai
ase tonight we are dunda
undai
ase magia lu ya dunda
undai
ase tonight
tonight we are dunda
oh yeah
tonight undai
nganya ma umedunga
undai
tonight we are dunda
undai
ase tonight we are dunda
undai
we are dunda
love me
fandom OG
na kuna dema na kabiz kwa phone kana ita cup ease kwani mama what's up bana nikamshona aitwa king kaka na kuna vile umeni bamba wait a letter now let the bill happen akadai kwa you think I don't
ndovu ni ku OG
hizo ni rumors ma wachia gazeti we kwani kunua in carpet tonight I'm gonna make you cocky bitch this la lays my design me bana.
I said tonight we are dunda.
Dunda.
I said my girl we are dunda.
Dunda.
I said tonight.
Tonight we are dunda.
Today. I said tonight we are dunda.
Dunda.
I
Hey, zile na bam bam, police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tami hana chaya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitu wa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mbili ya shaju wa production. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Pull up this song, no eh. Pull up this song, no eh.
Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Hey, vile na bam bam, police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tami hana chaya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitu wa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mbili ya shaju wa production. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, la bula mangali ya kalangui. Kana panyanga safko, da safko, da safko, da safko, da safko, da safko.
I feel so good, mimi ningekona au mwendo na kufanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au narudi wakata kona. Nyuma na katuni za masudi ulivyonona. Hey, hey, hivi unapenda wavifu wa karoboti ama sana au waze wa kununua mwaga noti na sana. Oh, 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 Anita macho kama manita.
Time is well spent. Back it up and just mash up my brain. Girl, me know you love for me, press on that frame. Wah, wah.
You call my name, you touch me there. Say you miss me, you touch me there. Only your love can touch me there.
Yeah, yeah, yeah. Bring me there so she not mind me. I guess so cause she want it at the modest way.
My girl, just touch me there. Only your love can touch me there. Yeah, yeah,
yeah. Bend your back and my girl, just in a place just uno wine and bend your back and well, girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In a place when I feel read for you. So she back it from me right, the girl a put me in a corner. Tough girl fi wine, but them not get the armor. Check where we tear off in a place like Starmer. Girl, me love the way you got drama.
My girl just walk in a desert rock and then in a desert car you wine in a desert square.
Everybody break in a desert, she not mind me. In a desert car you wine in a desert square.
My girl just
sitting
in a desert, in a desert, in a desert.
And I shine down the wall of them. Learn something, gangsta not afraid of them. Girl, them love it when them see me perform. Jumping mad and them never stay calm. Gangsta loving that the girl them want. We give it to them like a raging storm. Make the jump, make the jump, make the jump, make the jump, make the jump.
Kawaida. kwenye kio. Nafunga kile amba changuea. Napiga dua kwa Mwenyezi Mungu. Tena kidogo stafsahi yangu. Nakuelekea kazini. Barabarani na kazini. Wanariita tumi na walenga. Wakaweza tuwa ya kwamba. Baba ni wivi tu wanaita.
Nabaki I'm Zubai.
Ase tonight we are dunda.
Dunday.
Ase magialu ya dunda.
Dunday.
Ase tonight.
Tonight we are dunday.
Today.
Dunday.
Ase tonight we are dunda.
Dunday.
Ase magialu ya dunda.
Dunday.
Ase tonight.
Tonight we are dunday.
Oh yeah.
Dunday.
Nabanya ma umedunga.
Dunday.
Tonight we are dunda.
Dunday.
Ase tonight we are dunda.
Tonight we are dunday.
Tomagitha, nime inge club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa fonika na ita kabiz. Kwani mama, what's up bana. Nika msho na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani utika don't you are you. You can take my friend who nye madu. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunua in carpeti. Tonight I'm bebe in you kaki bed. This la lays my design me bana.
Ase tonight we are dunda.
Dunday.
Ase magialu ya dunda.
Dunday.
Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dunday.
Ase tonight we are dunda.
Dunday.
Ase magialu ya dunda.
Dunday.
Ase tonight.
Night we are dunda.
Oh yeah.
Dunday.
Filina bamba mpolis wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo nite handsome uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vila na meza mara moja utagwaya. Na ringia sana flat tami hana taya. Hakuna kila kitu kitu hanaga ni haya. Mtoto wangu kidwa KU mtakata. Hakunaga masomo KU mekata. Unapeleka mtoi first pia introduction. Bada ya wiki mbili ya shaju wa production. Dovu ni ku Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you Dovu ni ku Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you. Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasiku lakini kombato ni custom. Benga nalia.
Mi upenda vilu na lap yo.
Bajusi jaki kolona
girl, please put your mask on. Le kwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini abili ni mwende. Mnasikia mademo kamba, wanapenda matembe. Mwende
kari, mwende kari, unafanya nina baki amzi bai.
Ase tonight we are dunda. Ase magial we are dunda. Ase
tonight we are dunda.
Today ase tonight we are dunda. Ase magial we are dunda. Ase tonight.
Tonight we are dying. Oh yeah.
Monday and shows that we can't link up. Wednesday and Thursday we have to work so. Friday and my day, nice this book. Can't wait to cuddle up, so baby hurry up and come my weekend love, yeah, yeah. When we make love all night, all day.
Just want the week done to home and well want see you. Have a package I know my well want gear. Check in from a base you know when I have to go a real. Me, you want some wine, what a real nice trio. Me have the remedy, mix with the energy. And the game we got to play, no need no referee. Set me free, set me free. Use your loving and come rescue me. We can love, yeah, yeah. When we make love all night all day.
Who got the key to the city? Who got the fine face, pretty pretty? I got the man them with you with you. Oh, yeah. The way I wind my body boneless. All your friends they must confess. I'ma give it to you so don't stress.
No stress.
Get your body right, there's no rest. The way I wind my body boneless. All your friends they must confess. I'ma give it to you so no stress.
No
get
stress.
Your body right, there's no rest.
Peace, hey. Y'all wind up your body for me, baby. Na, na, na. Oh, na, na, na. You bubble it and get the keys to the city like la, la, la.
Oh, na, na, na.
Say me say where you want, girl, I me say where you want. You bubble it and rock it down like you are with the law. The way you wind, you're representing Mama Africa. Caribbean and then we link up in Canada. Busy remixing with you from Nigeria. We have the keys to the city, we not coming out. And if you love it, pass the bank and go so chalala.
Who got the key to the city? Who got the fine face, pretty, pretty? I got the man, them, witty, witty. Oh, 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 yeah. The way I wind my body boneless. All your friends, they must confess. I'ma give it to you, so don't stress.
No stress.
Get your body right, there's no rest. The way I wind my body boneless. All your friends, they must confess. I'ma give it to you, so no stress.
No
get your body right, there's no rest.
Oh, nana, love the way you wind. Back it up and give it to me one time.
Oh, na na,
girl, you're so fine. Cheese to the city, girl, you want me gold mine. Hey, John, let's just say them can't be that. Be that, be that, be that.
You the Utoton, you see Potembea, baby, I'm gone gone. Too far, far, champion, boy, native boy, not Samata. Nauta mapembe, ongeze mkia. Na ukini babe tunakupigia. And let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Msa unaweza kuzaa kisasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Si bado tuko macho mida ya wanga. Kunga mkanda kaza na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasema gacha uwa kama garanga. Hey! Misha na musiki. Acha maleno weka musiki. Ukiwa saku, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga musiki. Safari na musiki. Acha maneno weka musiki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata, shika, kamata. Kumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Taka kukimbia na una break. What do you expect? bongo, kongo kwa tabure. Jeza lokasa ya mbongo uwezi kumeki. Watch, 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 watch.
Don't go, I'm putain. Jete zo manamba, I'm futain. Kama ni nyama amuwe kain. Unafanya ni nabaki amzibain.
Ase tonight we are dunda.
Undain.
Ase magialu ya dunda.
Undain.
Ase tonight.
Tonight we are dundain.
Today.
Undain.
Ase tonight we are dunda.
Undain. Undain.
Yeah. Asi we come kuno juu.
Hey, feeling a bump, 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 feeling a bump.
DJ Y Angel. DJ Y Angel. DJ Y Angel.